Najua ni nini J? Ini kwa mababy vinyu la.
Them can't side with me to them girls.
Nukta
OG Brandada.
Hata pepa likivuja awezo kufaulu kwa kuponda Na mabinu wabuja sula cheki vile mtoto nani penda Staki vichete maze, mini fogo na hii Anali bangalo, mawaki mtemeni ase, takuwa mbogo maze Peleka kule dongolo Umzikia muwezi, paparazi, pigia picha misijali nipo na mpenzi Printi kisha nenda kazi wike kwenye nyuzi Mtoto mjuzi, macho mchuzi Uwaga mina data tu kwenye kitanda Na baki na uchizi, napigia miluzi Mtoto akitingisha tu icho kibanda Mtoto nji wa manga
Bless, she got a kind of smile She makes me happy And when I look at her back, she got a big back. Mtoto ana kiwanda, mtoto ana kiwanda, mtoto ana kiwanda, mtoto ana kiwanda. Tikisa kiwanda, zungusha cho kibanda. Pili mbima ganda, nimeamini kwamba Mungu ameumba, pili nitamganda. Twende juu tupande, girl, tupande. Oh, yeah. Chini tusuke, tusuke. Twende slow hadi kati yuri pambi Na 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 Twende slow hadi kati chini rushuke Na 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 Yuri pambi Na 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 Chini tushuke Na na na
Kwanza kabisa kongwa una minato Wendo mama na mindo baba yako Semu na chotaka mindo kwa jili yako Wendo wa kwanza wala kuna mwenzaka Kusu feza mindo buwana kipato Nataka tuende mwanza tutafune masato Mtoto na laza kama tunda la epo Na niliwaza na waza kama tupo kwa pepo Mtoto la kimasai, kwako siguai Njia safi mina pita dry Na kufanya mpaka gere au semi bye Mabibicha upele kwangu wa yanify
Bless, she got a kind of smile She makes me happy And when I look at her back, she got a big bag. Mtoto ana kiwanda, mtoto ana kiwanda, mtoto ana kiwanda, mtoto ana kiwanda. Tikisa kiwanda, kusha cho kibanda. Nipili mbima ganda, nimeamini kwamba Mungu ameumba, nita mganda. Twende juu tupande, girl, tupande. Oh, yeah. Chini tusuke, tusuke. Twende slow hadi kati juu pandi Na 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 Twende slow hadi kati chini rushuke Na 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 Juu tupandi Na 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 Chini tushuke Na 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 na